kategeeza okuba nti mwe bakuumira ebintu byebatera okubba mu bitundu ebyetoolodde omuli speaker 3 loud speaker pikipiki emu UEK 6-19Y bajaj emitwe gya computer 2 ne computer emu wamu ne UPS 2 buno obuma obutereka amasannyalaze ku computer waliwo amakufulu getebeza okuba nti gano gebatira mmenya we baba bagenza okubba ne wabeerawo ne passport engeri mmanya golo ya Jimmy Bernard tebeza nayo wayinza okubba nga balina we bagenda ojibba ne bajibbiramu.